Yeah. Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tunginyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah.
So kila mwisho wa wiki miwe dede na party skill. Lipo mziki kama wewe ni mkali. Hilo jumwike na sisi, mweleze na flani. Kimenuka pande hizi, njo tucheze tu fly. Sunajua, juwa siju kungoja siku kuu. Najua siku zote sawela ni noma siku huu. Kama kawa na maujanja kama kiriku. Juu ya anga na safiri tu. Yeah, na digidi boosti tungi milungi na weedy blaza. Na bado mchizi nipo mzukse na ubishu tata. Vipi sasa, weta leta please bapa. Songa digidi boosti kushili ni sizi haswa. Mala wale mbona ni follow me. Wana ni hot boy, wana nambia hollow G. Karibuni machizo Kampala, Nairobi. Nana nataka kulewa leo kama diamond.
Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tungi nyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah.
Yo, kausha utanikuta counter. Warembo wameng'aa, wajui hata kupauka. Wamezunguka mbele kwa nyuma wako mabouncer. Muda unakwenda tujali katumesausa. Yeah. Starwe kwa muda na ubia na kazi. Usiku na uchunga kani memuibia jambazi. Shangwe nyingi, cheers kwa kasi. Hakuna mapimbi ambao wanabania na fasi. We, ukitaka gomba freshi. Kuna mapai wanadai kuchoma kesi. Noma eti, mkwanja umesoma keshi. Hatulewi sana ni tushindo kuliona geti. Nyama choma na watoto bala. Ita machizi washtue mapopo wa mtaa. Ruksa warembo kuja na kokoko jamaa. Ukiona wenzako wanalala kufofo tamba.
Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tungi nyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah.